Westhitmusic.com.
Oh na na na.
Oh
na na na.
Oh na
na na.
International.
Matete kuna unaona. Deli na panilila na kulata zona. Kiza niti baby zoona. Nashwani huyelele moya na nizuwena. Pa Facebook useni blocki. WhatsApp useni blocki. Baby lumeni chase. Nilati waki fake, kila nitile check. For real nanishwezi. Kanjini kakufanyi, kapani tusisenyi. Kana uka utwisisani, kuli ulumele ume ni nana. Kanjini kakufanyi, kapani tusisenyi. Kana uka utwisisani, kuli ulumele ume ni nana. Oh, I love you. Yes, I do love you, my baby. Oh, I love you. Meme unika shaka shana. Oh, I love you. Yes, I do love you, my baby.
Nilikile kaufela zona zeba nilutile wokupu. Mateka we kunotisanga tutu. Na I just wanna love you for good too. Ni utwele kwa teni makeke ni nani mutu. Gantini ezesi kamani. Kuti ube wakawe nalikaze pahami. Kunelumela hanizibi njikupalanyi. Esi mwendi konji kukuzube la tubalani. Hanisaziba keu nifeza mi upulovati. I wanna wake up next to you ni kurisivati. Unicheze zeulati anize usalati. So addictive inge ukarati. Kantini kakufanyi kapani tusisenyi. Kana uka utwisisanyi. Kuli ulumele ume ni nana. Kantini kakufanyi kapani tusisenyi. Kana uka utwisisanyi. Kuli ulumele ume ni nana. Cause I love you. Neve unikasha kashana. Oh I love you. Yes I do love you my baby. Shaka shana. Oh, I love you. Yeah, I love you, my baby.
For your information, kina wa house so metiza. Kulila hau kanilumela forgeti. Kubati aitinge toothbrush niko geti. Si utwelize ba kushonga basi chopeti. I'ma treat you right. Konji ulibale pen. Never play with your heart. Inge kwa wana na maregen. For better for west. Niwe na konji ni beten. Inge namba enzi before 11. This is a love letter from me to you. So how boni kutiluli, I mean to you. Kapa uto kwa magilasi. We now can pass back over ipa magilasi.
Kantini kakufanyi. Kapani tusisenyi. Kana uka utwisisanyi. Kuli ulumele ume ni nana. Kantini kakufanyi. Kapani tusisenyi. Kana uka utwisisanyi. Kuli ulumele ume ni nana. Cause I love you. Neve unikasha kashana. Oh I love you. Yes I do love you my baby. Oh I love you. Neve unikasha kashana. Oh I love you. Yes I do love you my baby.
Tamanga 365. Yo, DJ Beezy. Thanks for this one. Vin Shady, the bridge pop and grill. But King, it's Kwabulozi most wanted. Also in Africa. Soko Nazel.
Uptown Beats. Downloaded from westhitmusic.com.